sakuyivula ke mphulaphuli inkqubondaba yakho siqoba ke kwezi updates esizifumanayo ngomba wezamandla nalapho ke kusithwa ucuthwa kweqondo locimicimi wombane sile kuqalile ukubonakalisa iziphumo ezincomekayo noko kuqoqosho lwelo lomzantsi afrika oku ke nanjengoko iinkcukacha ezahlukileyo zibonisa ukuqhuba kakuhle kwinyanga ephelileyo cimicimi wombane obuthe gqolo oko ubunqinanyisiwe ke inyanga yonke kaapril nalapho ke eli ke libala iintsuku ezingamashumi amane kungekho load shedding iinkcukacha ke zakutshanje zebank serve africa economic transaction index ibethi ngamafuphi nebala zonke ke imali eziphumayo nezingenayo phakathi kweebhanka ezahlukeneyo nazo zibonakalise uhlumo kwinyanga ephelileyo kwelona qondo liphezulu kwisithuba ke seenyanga ezisibhozo masive ke kwingxelo kanaledi ncopo amacandelo ezamandla afana nelezolimo izimbiwa kwakunye nelemveliso kuthiwa ziqhube kakuhle susela ukunqunyanyiswa kwe-load shedding kukokokuqala okuba kuphela iintsuku ezingamashumi amane kungekho load shedding kwisithuba seminyaka emithathu iingxelo zakwa-escom zibonisa ukuba amandla akhoyo ngoku amalunga no-58% xa kuthelekiswa no-53% kweli xesha kunyaka ophelileyo usoqoqosho intloko kwa-efficient group udawi root uthi ukuba umbane ungagcinwa ngolu
Well, it certainly is good news, and I think here and there we do see some positive signs to the South African economy. But I think more important is that we are in the run-up to the elections, and even if whether we have electricity or not, the private sector is quite, well, not nervous perhaps, but sitting on their hands for now to see what's going to happen in the elections. So I think that is far more important. So if we can maintain the current levels of electricity provision until after the elections, and it is a good outcome in the elections, then I think it will certainly have, in fact, a huge positive impact on the economy.
Soqoqosho zimeleyo uElise Kruger othi ukunqunyanyiswa kwe-load shedding kunegalelo kwenyukeni kweqondo lemveliso nokucuthwa kwendleko nalapho iinkampani zingasachithi imali kakhulu kwezinye iindlela zokufumana umbane uthi bank serve economic transaction index iqhube kakuhle ngo-0.6% yayakuhlala kwe-132.2% ku-April
so the betty measures the total value of electronic transactions that passes through the bank serve africa's clearing house. So that incorporates your EFT, credits, debits, pay shop transactions, real-time clearing. So it's the whole universe of electronic payments. And the fact that we are seeing it increasing, I think, do have to do with the fact that economic activity is high here. And, you know, yes, we still have our challenges relating to high interest rates and, you know, fairly high inflation. But on the front of load shedding, we did see alleviation. And, you know, there one can really look at how the impact of no load shedding on the economy is filtering through.
Ibhengiseve kwaphawule into yokuba uphononongo oluthe vetshe lweqondo lokuthunyelwa nokungena kwemali ngeentsuku zonyulo eMzantsi Afrika libonisa ukuba uqoqosho ludla ngokonyuka kwinyanga engaphambi kwenyanga yonyulo. Nxalo ileyo ke mphulaphuli besilungiselelwe nguye ke unaledi incobo isibake bezuza imihlalo ebethile intsimbi yesithandathu.